There's so many things we need to pray for. So many dying who could live more. Sijui kanta ona kesho. Hakuna mwizi kama kifo. Mother anafuta machozi na leso. Lord, are you teaching us a lesson? Na ninapigana na mapepo. Hizi ndo siku za mwisho. Oh, kuna emergency mtaani, kuna tragedy fomni gani, hawatujali ndio maana kuna na kabla tudedi mtatusoma kwa gazeti, front page sio kwa obituary, ndio maana kuna hawezi find peace in a war. Hatuwezi find peace in a war, in a war. If I die today, another will rise tomorrow. Karma never fails, soon ataku follow. Watu kipita 40 days, when the holidays visit every place. Soon you're gonna pay all the blood in your hands, all the lies that you tell. The sitting on the fence and calling it defense. Secret intelligence killing many innocent. Whoa, 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 whoa. Kuna emergency mtaani, kuna tragedy. Fomni gani, hakuna kazi, ndo maana kuna woo. Kuna woo. Kabla tudedi mtatusoma kwa gazeti, toto amesikwa na wazazi, ndo maana kuna woo. Yeah. Kuna emergency mtaani, kuna tragedy. Fomni gani, hata tulali, ndo maana kuna woo. Kuna woo. Kabla tudedi mtatusoma kwa gazeti, mtoto akizikwa na wazazi, ni lazima kuna woo. But hawezi find peace in a woo, in a woo. We're searching for peace in a woo, in a woo.